etiquette. Jina langu lisitajwe tena. Nitamani mapito yanimeze. Historia yangu ifutike. Ndiyo maana mnashangaa kuona yale baba amenitendea. Ndiyo maana mnashangaa kuona pale baba amenifikisha. Ndiyo maana mnashangaa kuona vile baba ameninua.
Baba, baby.